Pacho. It's a mina kahle kahle ma
Mina kahle kahle mathu ni sento ni sento, boke bangisenda bangithole fushi.